my boy VIP, this is my boy Wawai. The watching 254 Drive, the one and only the champion himself, DJ Bunduki, on the job with Ghetto Superstars Entertainment in the building.
Nani effect, D-Boy, Nani effect. Nani actually really Nani effect. Nani effect, Nani effect. Nani effect, Nani effect.
More party mixtapes. Follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki.
Like the one you play.
Yo, what's up? This is Master the League Kenyan boy, Mr. Namili Longa. And you're watching 254 Drive. Yes, it's a
unique. Man, this is Jody Shere. Leo, to be
getting this. On the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bunduki. Africa's yo, finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
Take a day on the beat.
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 Okay.
lakini mavo spendi takata lakini even kama una job so come who blow T-Dot, cause I'm bullion boy. Nalin back, missy talk too much.
Nani sa 4K.
Hey, missing smooth, kama wale my boy, but don't rush. Missy juku bembeleza, cause I'm bullion na tweleza. Kuteleza, si kongu kondi, kenguka kwa ipi.
Nani nyonga.
Nani kisliding.
Nani sa 4K, nani afel.
Hey, mente.
Nani sa 4K.
My chest, when you my demo wako on my case. Aki haruna ni bamba mina taka uni arrest. Uni kunyo ka crest, uni teke juu ya desk. Cheza chini, mista kikukue na audience. Ni suffocate, uni marinato, yes.
Na die chuma flani, tani suffocate. Na mshua tahame, mini tam locate. Kabaya mklasi, sa zingine mini rate. Bado naishi kwa mzazi, so tupatane kwa gate. Haga like this, body fit like this. Nguna sini hustler, toto physically fit. Nikatia na mpesa kahuwezi ni ache please. Mi ubonga revenue kani free exit.
Nani afel.
Hey, maintain.
Nani suffocate. Nani nyonga.
Hey, familia tu.
Nani suffocate. Nani afel.
No, maintain.
Nani suffocate. Nani nyonga.
Familia tu.
Nani suffocate.
Baba black ship. Kizungu ati ni lugha ya masoshi. La bla bullshit. Kizungu na huna hata noti. Kimombo huku geto ni hasara. Kiburi mingi no mekunywa kegia hashara. Black clutch tunabonga tu biashara. Lugha tunajua tu ni pesa shikana. Inani affect, ina suffocate. Keta li ni show I deserve a date. Kufika kwa hotu lifunga hadi get. Ali get deep but ngoso ya yeah, get. Ilikuja ani nika come late. Kwa bed tulichoma ngwa ina bet. Dem ni player kwa ina nge. Aina mero.
From Mombasa, this is DJ Bunduki.
When I met you, then I felt you. Now I became so bright. I can't forget you, no regrets. Ooh, you're the only thing that's right. Oh, send me stress, oh, send me mess. About to get to bash me avec toi. Oh, oh. No man at tonight, nana. Hadi sura twa fanana. Oh, baby boy. Na vile tulivyo shibana. Kila siku twa fuatana. Oh, baby boy.
One and only the champion, DJ Boom.
Don't get pop.
I'll see you one love, man.
Check it.
DJ Bunduki, East Africa's finest.
Amekam, akusafi, likunyo supi ya mendo. Napenda sana mafu. Na suwezi kula vako momo. Pata uhondo, nikauna kula chapo ndondo. Mapoko, meh, wa mlambuzo. Washaya na dogi, pandanduzo. Kuchichisho. kisha kichwa ikishika nare, machozi minyanya ka ikusi ya kambare. Kishada ni kishada kina cheda, kikipanda kwa brain, sichongi sana genga. Na venye wa mashio na nipenda, na waseti kishada, kikoro, kipienga. Tuna kivuda, kikizama kwa kichwa tunawehuka. Atuna kivuda, akidunda kwa tau tunakunguda. Atuna kivuda, kikizama kwa kichwa tunawehuka.
Smoking solo lazima tunguse. Moshi home na maniba wa inuse. Kina shiro wako soul tunakula puse. Kutu my feelings mini punguse. Bebi ukinishika na pando na nyegege. Alafu kirombosa kwenye kitengenge. Kama kondo na kupanda kasengenge. After rungu ni madawa matembe mbe.
Tunakivuta kikizama kwa kichwa tunawehuka. Na tunakivuta akidunda kwa tau tunakumu.
Hello Superstars Entertainment.
Nataka mimi nisafishe rada.
Nisafishe rada.
Nimeacha mbogi niko kwa favela.
Niko kwa favela.
Mambo ya dunia nimeacha mimi.
Nimeacha mimi.
Una yule unangoja nishindwe. Oh nishindwe, mbona unaomba nishindwe? Mimi nishindwe kwani wanitakia mabaya. Wewe mabaya ndugu omba. Ho niombe. Wewe omba. Naomba niombe.
Solution.
Aliomba mwaniki Luku aliomba jirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu, bazu wautu. IG, chocha maisha ya tu. Caption, lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku chotwa, chotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hatiwe ni sosu kitako na bae. Bongo sema walae. Chambona una jam. Dome sota na unakata. Atiani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata. Cheki bro ume sota na unakata. Na tipi umeokoka unendanga chachu. Na day unachopa na unatabike. Miari si juu mbona moko mangwai. Ha, hama joni jaba zimeru. Ha, na use monishiru. Ha, na unapatika na daily stage ya luu. Chana umepaindai. Badu kona deni adi ya mayai. Ona mbaka tala ina kudai. Zidi kujigamba. Hatiwe ni sosu kitako na bai. Wongo sema walai.
watching, people judging. Do we care when you're down? I lift you up. Lift you up when you're down. I lift you up. Whoa, 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 whoa.
Kwa dirisha, yeah. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa. Misa, kimeshika. Amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh, oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah. Baby, twende kwa baba yako. Nipeleke kwa baba yako. Sherehe kwa baba. Vinywaji kwa baba. Baby, twende kwa baba yako. Baba yako.
Nikiwa mdogo liko na ningo java.
Pale kwa pastor.
Miaka ikasonga na saa umejeka kaba.
Kabangali kato.
Harusi kanisa alafu reception ni ba
badaya hapo.
Ambia baba honeymoon tunaenda ba
bang 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 bang.
Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami, yeah. Oh oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami, yeah.
Baby twende kwa ba 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 yako.
SHI RKO.
Salute mama, hakuna siku uleme. Wazaliwa Mombasa, nina kusoma Nairobi. Kila mtu mtani, hata
kwa maringo, you dance the way you like it. Yeah. Ona tunacheza chakacha, yeah. Bango iko kwetu Mombasa, yeah. Whatever you like, yeah, you gon' get it. Ona tunacheza chakacha, yeah. Bango iko kwetu Mombasa, yeah. Whatever you like, yeah, you gon' get it. Na madada wakifunga kanga, wanapendeza wakijipamba. By show I love you, baby. 0-0 on my city. Twende holiday. Pepo wa bitch na shawarma. I'm proud of my city. Tamu kama sweetie, sweetie. Twende holiday. Pepo wa bitch na shawarma. I'm proud of my city. Tamu kama sweetie, sweetie. I love it, I love it, I love it, I love it. I like it, I like it, I like it, I love it.
It's DJ Bunduki.
Unataka nijiue, utosheki na pendo langu. Mawimbo nimeimba, maua nikaleta ili tu nione tabasamu lako. Milima na mabonde kunyeshe wana mvua ili tu nioneshe upendo wangu kwako.
Inashangaza, unayempenda uwa kupendi. Hey, 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 hey. Inaumiza kuona kwamba hizi siku zote ujatambua kuhusu upendo wangu kwako. Unaniringia uchukui simu zangu kila saa nikulirudia. Natamani kusikia kutoka kwako.
Kitenda kunitesa na kunikejeli.
Tunikiwa nimechizi si kitu mzuri, si ustarabu. Mapenzi siwe chanzo cha kuniweka mimi kwa magoti. Rekebisha, nitatuma ujumbe mfupi kwa simu kama leo, alafu najibu baada ya siku mbili. Unashindwa kunieleza kama una mwengi kuniliko. Unanichanganya nikidhani unanipenda sana, alafu unabadilika. Natamani siku zetu za hapo mwanzo.
On the beat. Yeye sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Yeye sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Mwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Niko kwete niko zana be, kana kana shi. Nimepandisi ya mbana ti, juni nganya re. Kuna vile nime kana fi, nime bana shi. Mbotu nimenda sumbe na se, juni kona kish. Saubaya nikinja na mo, atire nangwa. Makange de na wanda na su, juni komasi. Malego na mganazi, tosi na masi. Na wateki adi wanati. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupuachi kama wagido. Ziki wa mocho kanga mbaka wanjifo. Bogi yake ni kupuachi kama wagido.
Geje sisi najua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Wa mocho, ya ni kuwa mocho. Wa mocho, macho, riyam ni kuwa macho. Mwenye streets unajua ni kuwa macho. Nikiraona rauki ya kuwa macho. Kuwa macho, riyam ni kuwa macho. Kuwa macho, riyam ni kuwa macho.
Niko masongi wetegea ni jimes. Na kunywa kumiri ya nkujibless. Leo ngware mina staga na ref. Kaibada watazama zikiarest. Kwa marila minda zirelease. Juwaga muste mayuto lini breeze. Uwe rose clad charge kismat. Nikirandre na kwa gashida na za kunyami usakanga kwa giz. Toa choku kizidigi kabisa. Dati mize zi float migo deeper. Kuwa mocho mbogi ni kuwa mocho.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke, wa mocho. Tupateza matwara, wa mocho. Utanipa tazabe, kanashi. Mchana maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwathi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kutipulizia. Kuwa mocho, ndio riba.
Mwenye sisi unajua ni kuwa mocho. Makira unarauti ya kuwa mocho.
Ghetto Superstars Entertainment.
Mwenye wakanendia kwa mganga. Ila jaja ana blessing nani. Kwa wanangu wa ghetto najua kuna msoto. Tuzidi basi pambana. Wanaoni heto huku mambo mseto. Katulali tunangangana. Msiki wanja wa vita na fitna kibao. Ikimba kweli wanasema kiki. Na unarahili hitu vipi. Na warekebisha wanaona disi. Nikikutana na hata salamu hawanipi. Ukitaka tubwa lazima upigwe vita viti niliyaona. Uwa kwa tamasha zao, ni lazima uwe unawahoka. Ita dogo dogo bitch, one man army dogo dogo bitch. Peace and love brother kwa masnitch. One man army dogo dogo bitch. Wambie
sina barina.
Aha singa
sina barina.
Ukisema na tafuta kiki
sina barina.
Oh singa
sina barina.
Panguvu, napambana mwenyewe. Sio zile za Mombasani. Mtoto wa mama lelewe. Wanakuombe yafanikiwe. Kifanikiwa wananuna bwana. Watu wa nyimbo hawakusupport. Ukififia ndo wanakupost. Ukitaka tubu lazima upigwe vita riti niliyaona. Uwa kwa tamasha zao. Ni lazima uwe unawahoka. Ita dogo dogo bitch. One man army dogo dogo rich. Peace and love brother kwa masnitch. One man army dogo dogo rich. Mwambie
sina barina.
Ah, sina
sina barina.
Isema na tafuta kiki.
Sina barina.
Oh, sina
sina barina. It's DJ Banduki.
Staki mami sportana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Ah, si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki mamis call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mamis call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kamsho yu ni simple. Next day hizo mafida asha ripos. Hapo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini buta please not. Msupali ni mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi makialis magwiji. Nukitoko singizage baridi. Nikawaida ni tabia za chichi. Si wango napenda wasichana. Nikolo Jona bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na staki mamis call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mamis call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Dazima simu ndo sipige pige sana. Na staki mamis call bana. Dazima simu ndo sipige pige sana.
nipige pige sana. Sitai jua kumbe alano ni FBI. Amini ambushi gafla ni sitai hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini basenga daddy nita go down in style eh. Maswali mo bati pita mbuna umezima line. Noko hapa lo drone na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tete meka mbele itoka uneza zirai ai. Na sizi fly zai kwa hizi ni a crime ai. Asha kikok asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika kuu. After trigger kui press ndenge kajam. Na mini nani apu kwa window sini kajam. Mbuni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungo sandi yacha leo mini kasosi sam. Mungo napenda wasichana. Mungo lojo na bibi ni wa ala.
It goes 1, 2, 3, and 4. Bitches be coming and be knocking at my door. Dem anada yaje na nekao hiyo door. Anataka kumedi yaje mila kondo. Laughing at the bitch now she wanna come and snitch. BC 6ix9ine like I'm Kemba 6ix9ine. Taka aki medi no I'm f***ing all night. Medi at the price waki taka mean your prince ati. Sipping up Kudain, messing up my brain. Okay, watch your pain. Every day you know we about to messing up my brain. Bro, that is a gang, ain't nobody to fame. She a fine, fine thing. I go 1, 2, 3, go 1, 2, 3. Go 1, 2, 3, when you dance like me. Go 1, 2, 3, go 1, 2, 3. Ain't nobody go dancing up, feeling up, provide bags in up. Now she wanna have time. Ain't nobody wanna come be like me. Yeah, black up on the beat, now a flex like me. Ain't nobody wanna call me honey. I call the bunny, now a flexing like she got the hundreds. I got the hundreds, straight left vibes. Now she wanna had it, ain't now she had it. Now she wanna get Corona as you fucking the
DJ Bunduki, the champion.
Whenever you are got to be bad, pull me away. See now we get there. When you see that being at a nisikily. Chinona, nikisi unibe. Sina mtungi nikata. Uzito mapenzi mimunyewe na ujua. Usije nikana. Yeah, 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 yeah. Nideke tulepata. Penzi kuenjoy.
Shonda ni moti Ndombolo bila toti
Aye.
Kwenye shere unikosi
Aye.
Tushalewa mkomboti
Aye.
Minapiga shonda ni moti
Aye.
Ndombolo bila toti
Aye.
Kwenye shere unikosi
Aye.
Tushalewa mkomboti
Akisleki minapita nawe Akisleki minapita nawe Akisleki minapita nawe
Pita
Pita, pita, pita,
pita,
Vicky.
Wonders.
Mika mnanie ne kujapaka na bia. Supuki niringia chali yako na kuibia. Kwake nitaingia, jumbo umekufikia. Vako za road trip, ni baby kanyagagia. Mini koshaila kwa kunta piga show. Kwa unapenda michezo, minapenda brigi cho. Castingo za kutani, minta kupadi kwa cho. Minta kupadi kwa cho, kinyonga pa kwa ko. Minta kutista kumwagia makis. Kan mangori tazifix, tunapendo kiwa na peace. Ntaka unihis, kwa na mimi uko na kiz. Una nona mini cheese, wakingora ntawadis. Hapa unakwama kwaza ntashika kadumba. Apole pole ndo hivo tunajenga nyumba. Nikuangana tu kwa udi na uvumba. Wengine wakichezana si tunacheza ngarumba.
Minapiga shonda ni moti. Ngombolo bila toti. Kwenye sherehe unikosi. Tushalewa mkomboti. Minapiga shonda ni moti. Ngombolo bila toti. Kwenye sherehe unikosi. Tushalewa mkomboti.
Anisipu kwa ke dikama kwangu. Eti boze fila at home. Akasipu bila mi hawezi kufunction. Dikama mdemo bila mi.
Pia mimi alini show. Ana mambo mogo. Akatifanya holy job. Niko na message kwa phone. Kumbe alichapo na kimbo na brayo.
Baby punguza manye. Punguza manye.
Ata mamba kutaya.
Baby punguza manye. Punguza manye.
Anani bamba, lakini ubaya anapenda kugaga gawa. Nasikia anadai, wazee walisema miti ni dawa.
Na mimi alinisha, penzi lake kwangu ni dawa.
Yake pata potea, kata, kastima Kenya pa.
Yo post, ndeze IG, alafu anaandika caption, mocha deep. Wacha chocha,
toto,
anapenda manyundo.
Nilidhani katoto.
Hey mambo vipi, this is Nai Boy Wawai. They're watching 254 Drive. The one and only the champion himself, DJ Bunduki. And the Jabo Zero Superstars Entertainment in the building.
Tuko place flani bila simu sorry morsi. Nimetingiza kwa shida ya wadosi. Toto flani kando yangu na msosi. Drinks on me, hiyo ni njaro ya before. Drinks on the house, yon deo vibe I'm on. Sense so strong, neza tell na cologne.
Nani affect, nani affect.
Niko na imbogi tumejajaja. Lighter zime wakati tonyanyanya. Daily, gava yetu inatukaranga.
Bigeni duru,
nani affect.
Ula la la la.
Nani affect, nani affect. Nani affect, nani affect. Nani affect, doi nani affect. Naria jani vile nani affect. Nani affect, nani affect. Nani affect, nani affect. Nani affect, doi nani affect. Naria jani vile nani affect.
Najidai chali yangu kawidai. Uneza shitie bile ile respect. Ndo na come ku collect. Tu agree, ku agree. Hini mbaya no debate. Niki drop it down. Fanya boya na erect.
Inago affect. Una lose sense. Una nambia unibebe kwa benz. Inani affect.
Yo, what's up, what's up? This is Massa Uti Kenyan boy, Mr. Navid Loka. And you're watching 254 Drive with the champion DJ Bunduki on the doubles. Ghetto Superstars Entertainment. Hala baby, DJ Bunduki.
Nani affect. Nani affect. Nani affect.
Dika masabu anadika.
Nani affect.
Dika kenye food. Dika zero zero anadika.
Bunduki.
Ngozi yake livyo laini. Pozi lake nalo thamini. Puwa kajitobo wa kipini. Ushua huyu mtoto wa mujini. Ikazuri kasupa kinege. Jicho lake la nipaka dege. Alafuka na mizuka ya genge. Natamani kanipeni mege. Nakana vyo dondoka. Kamejaza bezi Twitter. Bezi Twitter. Nakana shoboka. Nikikauna kakipita. Aki sister. Aki cheka na mwanya. Sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na poita wanya. Nikipigia miluzia na nkaya. Ila anadeka yeah. Nikimwita anadeka yeah. Akipita anadeka yeah. Eti anadeka yeah.
Anadeka dika dika
dika. Anadeka dika dika. Unaposukua, unaiinua. Nyoka ya shaba ushaitibua Ebusa sambua, mama pekechua Kama kuku manyoya ntakufuchua Sijali geti kali, mbwa kali Kama noma iwe noma Jeusi melani, chokoleti Nikorada ya genoma
Noma, noma
hey! Ikazuri kasupa kinege Jicho lake la nipaka nege Alafu kana mizuka ya genge Natamani kanipe ni mege Akicheka na mwanya Sijui ni kusudia nafanya Nyuma na poita wanya Nikipiga miluzi ya nankanya Akicheka na mwanya Sijui ni kusudia nafanya Nyuma na poita wanya Nikipiga miluzi ya nankanya Nikimwita anade
DJ Banduki the champion
Sometimes no, sometimes yes Sija give up Unapamana japo mimi sija get Siwezi fake life Asante ni sana mahaita Kwa kuniweka mimi tu I don't give a me go geta Hapa kwangu shindi tu Nikitaka mziki kuwacha Imidiana nambia mini kaze tu Ipo siku ntwa nasa Hae Wana kuja na kuchapa Ila ita niko pale tu Asante mnao nipa love
Abote
Hai follow, follow Mna hetu bado mdani follow, follow Sichi nani one man solo, solo Friends iko holo, holo Boda boda kama saa Upamane Mama mboga kaza na Upamane Ohuni wangu wakitaya Upamane Blessing jaja Na wakilisha ghetto Sasa kote wananita Bin Laden Na utompaka ghetto Bin Laden Shima wananipa Bin Laden Boya Bin Laden Sema Bin Laden Mitarani wananita Bin Laden Na utompaka ghetto Bin Laden Shima wananipa Bin Laden Boya Bin Laden Sema Bin Laden Nyato nyato, pege moves Yeni kikomando, bina move One in a million, really king Call me my brother in the music ring Ukitaka ma flavor, kuja reclam Apo kanyake, tunaacha lama Wa moto, wa moto Ukija kwetu, tunawasha moto Moto, fire, 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 fire Wanasikia vibaya Wakini yona wanakwaya Haya, 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 haya Wakitu wana wana kwaya Tuna wapa mo fire, fire, fire Follow, follow Mna hetu bado mdani follow, follow Sichi nani one man solo, solo Friends iko holo, holo Boda boda kama saa Upamane Mama mboga kazi na upamane Ohuni wangu wakitaya Blessing jaja Na wakilisha ghetto Sasa kote wananita Bin Laden Na utompaka ghetto Bin Laden
Unakonda na bado unakaza Unaringa na bado unaladha Umechapa na bado umebonda Na bado unacheka na ata unaaga Chafua, chafua mieza na dianga Chambua, askuwe kalewa Naene atakaye kilema Chapa adi alia akiema Naluku, miupiga luku Nadudu, miwapa dudu Toto kana lilia mjulus Biking ping siwezi lalisha
Oh, 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 niso Oh, walenze makondiko Oh, oh, wanjiko Oh, ako kek na maombido Oh, oh, ombido Oh, kek na maombido
Rasta, namtaka Ukinitoka nda kufuata na tracker Alejandro, mad meat tractor Bulldozer, wapaka Halal, halal Niliona miaka lifa ndani ya church Alikuwa mevaa blazer ya patch Tabia ya dem, ametoka catch Sukuma wiki na sukuma wiki Ukichagua kiki kuwa mpiki Nikilikita kwa iki iki Takumwagia kutu ya wiki
Oh, 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 niso Walenze makoni
Kusema kweli bado na kuwa Kukeke na maoni And on the day bado
sauti ya bunduki.
Kosa siyo hoja zaidi ya kukupenda. Vipi ni katupa ndoto tulizo ziota. Bouli ni washanare, enzi zetu za kupare. Kwa mvinyo na makale, magizani hadingware. Nikijipanya dakitare, wa mabinti wale. Wenye shepu za hatare, nikapotelea nane. Kila mwambio na mpenda, roho ya mtamani bado na mpenda. Ukimona mwambio na mpenda, roho ya mtamani bado na mpenda. Ukimona can't help but miss you every morning. Vile unapendeza. Kama ningeweza jua yepi ya kutarajia, nisinge jipata mashakani kwa nilio ya tenda. Ninae mpenda ni wewe, hakuna mwingine wakubadili tenzi. Ningependa tuelewane, kosanishe nawe. Bouli ni washa pare, na siku shika nare. Ukanisema kwa jirane, kwamba mimi kisirane. Aibu za hatarane, vile mpenzi hatare. Njoo nipe amane, kama hapo zamane. Mwambie nampenda, oh yeah. Roho ya mtamani bado nampenda. Ukimo
Juna, tell me what you want, girl, I'm all for you. Say I'm all for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love. And if I'm gonna turn this into, baby, you can do it quick to you.
And your energy, and for you, I'll sing these melodies. Yeah. And you know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I'll sing these melodies. Yeah, yeah, you're my remedy. Call me if you need some love.
If you want mine, right? If you want mine, no, 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 sit the mind, no, sit the mind, no, no, you want mine. If you want mine, yeah, yeah, we sit the mind, girl, we sit the mind, no.
Sura
jirani weke pazi ya kubisha Juniko na Patricia, tunaviringisha
Watu, unajonia jenje Tukali hapa, manzi unawati manze Mwisi mtuwa mbua mbuku Champion, unajibunduki
Come baby, come nikupe, can get on love Ooh baby, can get on love Koma kama kupe, nikupe Can get on love, love, love Come baby, come nikupe, can get on love Ooh baby, can get on love Koma kama kupe, nikupe Can get on love, love, love
Kama penzi ni kipofu mimi ndio stick Wengine waki walk off mi nita stick Isi yo chuchu kamote yangu ni stick How can I breathe na simu how pick Na kufikiri ya zegia vile na sahau Mapenzi ni safari na usha kula fair Wow, how, haki umenifanya how Nimetuparada imebaki nitupe mao
Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili
Come baby, come nikupe, can get in love Ooh baby, can get in love Koma kama kupe, nikupe Can get in love, love, love Come baby, come nikupe, can get in love
Ooh, DJ Bunduki, the street champion Kato, kato,
kato, kato, kato, fitre na faina Kushoto zake lips ya nishaina Nyonga bila slip ya designer She deserve phone, what is mine? Ni acha hui kila time na kwake na enjoy nikishona na bana siko joy nikimuona she deserve one what is mine akitabasamu jiko na kula kwa kijiko kwenye wazuri yupo oh mama nipe bila malipo tena madiko diko nikufuate ulipo oh mama physically anafanya mimi na vimba akiana ni mimi nataka we mchumba nitamwaga gari shaba mpaka nyumba mimi na yeye hapa hakuna kuyumba Acheba, you're the reason call me Rambo Acheba, drum me crazy like a Lambo Acheba, follow me to the jungle Acheba, dance with me, the coco jambo Acheba, you're the reason call me Rambo Acheba, drum me crazy like a Lambo Acheba, follow me to the jungle Acheba, dance with me, the coco jambo Umeni shika moyo na roll Acheba, baby, balance the show, honey Physically, anafanya mina vimba Kiana ni mina taka we mchumba Nitamonga gari shaba mpaka nyumba Mina ye hapa hakuna kuyumba Ya menifika chene kwa mama Mateka wako sina usalama
Mateka wako sina usalama
DJ Bunduki the champion
Kama ujapenda ujapendwa Kama ujaumizo ujatendwa Mapenzi sobitha duka nukanunwe Anaeto andwa naipawa Penzi lako nile moto Nobody can love me better I need your love oh, Penzi lako nile moto Nobody can love me better I need your love Jamila Tumeshibana Ananiliwa Ninamwiliwa Ila so Jamila Tumeshibana Ananiliwa Ninamwiliwa Jamila Isa Jamila
Down and I play straight to you I'm all you need, don't go searching far Been to hell, now we back, look where we are yeah. This kind of love, no we by a bar
Tell me love, like the way you play, silly lily.
Tell me love,
out of the league, untoto and I'm
only nine.
Always wanna hit the road with me, wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this love and be real, streets be military. Guess who's sticking with me? Settle infinity, finish me, I'm finity. Never leaving me, never. Sticking with me, brother. I'm toto physically, I'm a leg, my girl.
Let's go, tell me love. Tumeshipana, ananelewa, ninamwelewa. Ila sonya mila, tumeshipana, ananelewa, ninamwelewa. Damila, oh, it's a Damila.
Ina kakitu kwa motion ku telephone. Kujana mabitu vidosho makora zone. Chocha chipo mwitu na posho nechoma poke. And then minta kujana chumvi na nyongi ya juzi. Lokta towa mushi katoli ya mzee wa smoky. Nitecheza kama mimi. Alafu nkupa trupas cheza kama Lewandowski. Ivo ndo su cheza mjini.
Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba su cheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe, weba zucheza kama wewe. Trio na cheza kimimi, ndhamini sipimi. Naka unadai moshu, utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imongeze kankoma chingle. Naza shike jack, naka nudhu sikie tifi. Na cheza kiruru, na cheza kiwingman. Naza fika soko, nishike kijipa. Turirime mdagi meditation na kififa. Shukisha kibandazi kichapodondi naza jipa. Rada na madenge, kutezo matenge. Stomange kamenje, uskini kuma wenge. Naza nyonga sana mkona nze kumea zguembe. Maza kakivana, snapiga na tuvi jembe. Peleka na mtrr, peleka na mtara. Slete pa machir, manguna vitu chora chora. Mute kama prr, mamdo kwan kama princess. Magalani wopeng wa fuck uposti wa ko Pinterest. Fom, manze sujo cheshere. Leo tupige kelele. Rauna jipa mwenye. Suni jamo konando. Tukiwashe tupepe. Tukati maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Meje cheza kama wewe.
Niko kalif na shikisha. Na mamorio tukichoma shisha. Kuna wale ushukisha. Wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wabana ringa. Na izo lips nikana biga binja. Bade na jistay far away. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nyemelewe. Ukiwadunda ni ubebane. Ama ubebwe ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke. Shane, samu chikelewe. Yo, manze zimiriete. Na kwambia zimeshika. Na kutani na shash. Nani yako na rizla. Minasikia kukizeti. Tukisikiza masisla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai. Muwite umwambia gonge mbili. Ndio nijenge mwili. Nikiteka msupa. Nichezeka mimi, yo, wacha nchezeka mimi. Uchezeka wewe tutafute ya mpinga. Manzeto
kuchangi, tuleme, tuleme,
tuleme,
tuleme, tuleme. DJ Boy, you already know what it is.
Manzi sujo kishere.
Hey you producer. Hey you producer.
DJ Don Pinky.
Mukhana wanje we. Mukhana wanje we. Mukhana wanje we. Chewe, mukhara wanjewe.
Hey girl, nataka kolabo.
Suni pige troopers kama Diego Maradona.
Hey girl, nataka kolabo.
Nena kwitha, wakuve nako. Nipe hata one kiss.
Kolabo.
Midomo zetu zikuzane.
Kolabo.
Kita ndani nisonge.
Kolabo.
Nikukumbate kwa mapenzi.
Kolabo.
Because you be my one and only.
Kala.
Kolabo baby.
Kala.
You be my one and only.
Unavotambea wani seduce. Unamwaga wote kama fisi. Na misa fisi. Umami. Oh baby it's true. Mapenzi yangu kwako residuce. Mila mwaga wote mashiri. Mahani. My baby. Nipe hata one kiss. Kolabo.
Nitomo zetu zikuzane.
Kolabo.
Kita nani nisonge.
Kolabo.
Kukumate kumapenzi.
Kolabo.
Can you be my one and only?
Kala.
You're the best.